ita malagugwe Alira makangu Ulagu yongange mienini Haking sanya
Romeo, of course
Usoke kisipoti Hii mama Romeo kona biti Obe ilo maririre Vyo mkwano vya mke Obe ilo sinzire Oro alero linuke Zena kwansinga Ube biyo kurwayu Ababa suka Uba sana chivuku Love you.